Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio yanyu Ijwi ry'Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mugendo kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, mukurikire iki kiganiro uko tukibagezaho muri sanga. Ariko rero mwohereze n'amanimero kugira ngo mwigiriremo n'uruhare. Facebook yacu murayizi ni VOA Radio Yacu. Muri sanga rero,
muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko muri isanga. U Rwanda n'isi yose barazirikana imyaka 28 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ibaye. U Rwanda ruratekereza kunoza imicungire y'inzibutso no kuzibungabunga neza kurushaho, birimo kugabanya imibare yazo no kuzihuza. Rwifuza kandi ko enye muri zo zinjira mu murage w'isi yose binyuze muri UNESCO. UNESCO ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe science, umuco n'uburezi. Nyamara na nizo munako izi nyibutso nyine zigomba kujya mu murage w'isi yose, bivuze yuko na UNESCO izemeye yagira uruhare runini mu kuzibungabunga. N'urwo inyamata mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba, Murambi mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo, Gisozi mu mujyi wa Kigali umurwa mukuru, na Bisesero mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Duhereye aha twibaze rero noneho ku kamaro k'urwibutso. Muri rusange urwibutso ni iki? Rusobanura iki? Rugamije iki? Kugira urwibutso bifasha iki? Nibyo tuganiraho na Professeur Dr Josias Semujanga, mwarimu muri Université de Montréal muri Canada. Mu bitabo yanditse harimo icyitwa Les récits fondateurs du drame rwandais n'icyitwa Le génocide des Tutsi dans la fiction narrative. Ni ingero gusa ariko yanditse n'ibindi byinshi. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Professeur Semujanga, muraho murakomeye.
Muraho bwana Kamirindi.
Muracyahumeka rwose.
Muraho, murakoze kumvisha.
Ni twebwe tugushimiye cyane umwanya uhaye Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo, abanywanyi bayo. Nuko mu magambo make rero mvuze bibiri mu bitabo byonyine gusa ariko wanditse byinshi. Nuko duhereye aho ngaho mu magambo make ya mbere yuko twinjira mu kiganiro nyakuri, ibi bitabo wabivugaho iki mu magambo magufi cyane? Les récits fondateurs du drame rwandais, tuba ari cyo duheraho.
Mu magambo make, icyo gitabo nacyanditse cyasohotse muri 1998 nyuma y'imyaka ine Jenoside irangiye. Nashakaga kumenya aho amagambo yakoreshejwe bakangurira abantu gukora Jenoside yaturutse. Icya kabiri ni uko uburyo abanyamahanga bavugaga, abanditsi b'abazungu n'abanyarwanda ubwabo bavugaga uko abanyarwanda bari babanye imbere y'intambere, igihe cy'ubwami, nubwo ntari mu miryango y'abari mu bategetsi icyo gihe cy'abwami. Data yari umunyarwanda usanzwe yihingiraga, wiyororeraga, iwabo ntibari bari muri ibyo by'ubutegetsi. Nashatse kumenya impamvu dukurikiza ibintu abazungu banditse kandi tuzi sosiyete yacu uko yabagaho. icyo ni kindi cyakabiri mu gitabo kindi naje kureba ijyanye n'ubugeni ibintu bita literature kuko nibyo nigisha nzagusanga abanditsi banditse nyuma ya jenoside icyo bashaka gukora ni ukugira ngo mu magambo make ni uko ibitabo byose biba bivuga ngo jenoside ari ikintu kibi idakwiye kuzongera kubaho mu magambo make nibyo buri wese abavuga ariko umwe wese akabivuga akurikije uko yandika
akurikije n'umuco yakuriyemo
n'umuco yakuriyemo nuko abibona nk'umuntu kuko ikibazo cya jenoside ngira ngo ni naho yenda turi bugere ikibazo cya jenoside we yasuri ntabwo ari ibintu bisanzwe si abantu bicana nk'uko babivuga nuko leta itatira igihango ifitanye n'abaturage bayo kandi ku isi yose icyo gihango ni ikihe ni uko umuturage utuye igihugu rubanda rwanda ubaha amategeko leta ikakurinda none wishe amategeko akabihanira ndetse hari n'aho bahanisha urupfu rwo gupfa ariko uba wumva ari uko watatiye wishe amategeko jenoside rero ni igihe abantu bicwa kandi bakurikiza amategeko leta yabahaye kandi ayishimye kubarinda buriya mu kinyarwanda ni ugutatira igihango gikomeye cyane ndetse ni nacyo gituma buri ubona imyaka igiye kuba 30 abantu batarumva ibyabahaye ni ibintu bidasanzwe ku isi yose buriya kuko leta ibaho kuko abaturage bariho ni nk'uko mbese leta yaba yiteye nk'uko kera abasaza babivugaga bavuga ngo ku ngoma ya Kayibanda baravugaga ngo ariko Kayibanda abaturage bapfite nk'aho ari ingoma yitera iryo jambo kwita ingoma yitera ni ukuvuga ingoma itera rubanda kandi rubanda ntacyo yayigize
mbese ni nk'umuntu ufite urugo agahindukira akarutera
mbese ni ugatera induru mu rugo rwawe kandi ushinzwe kururinda
nuko yego noneho rero ayo mahano arabaye nuko tuti dushyireho urwibutso urwibutso mu muzi warwo urwibutso ubundi bishatse kuvuga iki
nk'uko ubimusabye ubundi kugira ngo usobanure ikintu nyiri umwarimu n'ubushakashatsi ukumva ijambo rikoreshwa ubanza kwibaza aho rituruka ndetse umpaye uwo mukoro nagiye kureba inkoranyamagambo za kera ndazireba n'izanditswe hagati nza gusanga ijambo ry'urwibutso ni ijambo rimaze igihe kinini kuko nakoresheje inkoranyamagambo y'umugabo witwa Pierre Sumache mu 1906 ikintu nabonyemo ni uko nanjye ntari nzi ko urwibutso biva ku kwibuka kandi kwibuka bijyana no kwibagira bikajyana no kwibagirwa kwibagira ni ukuvuga icyo twavuganye ejo nakibagiye cyangwa cya kintu nakwemereye nakibutse ushobora no kwibagiza ikintu ushobora kwibagiza umuntu
icyo gihe ni ukuvuga ko ubikoze ku bushake
ushobora no kwibagirwa ariko ushobora no kwibuka ushobora no kwibutsa umuntu ushobora no kwibutswa nawe ushobora no kwiyibukisha ikintu urwibutso rero ni ijambo ririho nabyo gusanga ahubwo n'inzibutso bavuga ko ubwinshi budakwiye inzibutso zabagaho ni ubwinshi bubaho hanyuma rero ijambo rishobora gukoreshwa mu mibanire rikoreshwa mu mibanire n'abantu rishobora gukoreshwa hagati y'abantu n'abandi ndashaka guhera kuri utwo ngero ntoya kugira ngo tuze ku ngero nini zikomeye zireba mibani ya leta n'abantu ari nabyo bireba inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi ubungubu no kuzibungabunga tuvuge ubundi kwibuka ushobora urwibutso mbere tuvuge nk'indirimbo ya rugamba uti nataye agasaro mama yampaye ako gasaro ni urwibutso rw'urukundo rw'umugore rw'umukobwa na nyina na nyirakuru urwo ruhererekane ni agasaro k'urwibutso rw'urukundo rutakiriho tubuge nk'indirimbo ya canju hamishi amosozi y'urukundo abarizi bamwe rero muri byo bice amazi biruko kuko bafite agahinda kumukunzi batagihari cyangwa batakibaye indirimbo ya Ngarambe Francois yitwa Nyirakanyana abantu bazi bakurikira uwo muhanzi
Nyirakanyana nakunze kera
ibyo byose ariko icyo urabona kuri izo ngero eshatu byonyine kandi ari hagati y'abantu gusa harimo agahinda harimo urukumbuzi harimo n'ishavu yuko ibyahoze bitakiriho kandi bifuzaga ko bikomeza ibyo rero bishobora no kugira ku bantu benshi abantu bahuriye mu gace kamwe bakagira ibintu bahuriraho bakagira indirimbo bahuriraho urugero natanga nubwo ari indirimbo y'urwibutso yita Jenoside yakorewe Abatutsi indirimbo y'umugabo witwa Bonhomme uririmba amayaga tuvuge ure ukurikira ibya Jenoside iyo ndirimbo ikwibutsa ko muri rusange ko Abatutsi bo mu mayaga bashize
yego
ariko iyo uri umunyamayaga cyangwa ufite ababyeyi bakomokayo kandi uzi imisozi yawo iyo bakubwira bati bakavuga bati mukazarusenya Kampanda bati umuhero wa Gatarara bakakubwira bati ku gicumbi cya Mututu bakakubwira bati Mugati bakakubwira Murinja bakakubwira Karama Kashari
yego
aho hose wumva hari ahantu bari gukora ku mutima gusumba abandi nabwo urumva n'urwibutso rureba bose gato ariko rureba cyane cyane abo bantu bo muri ako gace iyo ndiri bugwana n'urwibutso nuko ngo n'uduce ntibyarebaga uko ikoreshwa umuntu n'undi n'abantu batari benshi cyane ariko byose bikagendera ku kintu kimwe nuko kwibuka iteka habarimo agahinda habarimo ishavu habarimo intimba kuko ibintu byabaye bitari kwiye kubaho
noneho rero yari amahano bikaba bigamije iki yari amahano yabaye
yari amahano rero nk'ibi bireba igihugu ibireba igihugu ubundi no ku gihugu ariko bishobora kuba atari amahano bikaba urwibutso mbanze mbere naho ngaho tuvuge nko kugira ngo umenye muri abanyarwanda babo hambere mbere y'uwo umwaduko w'abazungu ntibandikaga abami ntibandikaga ariko basigaga inzibutso z'uko babayeho
yego
ibigabiro by'umwami aho abami bahambwaga ziriya zose ni inzibutso zo kwibutsa yuko ubwami bwahoragaho niko batekerezaga kugeza uko amasekuru akurikirana ku Rwanda ruhoraho kugira ngo ruhoreho n'ibyo bigabiro by'abantu igitangaje nibyo navuga kwibuta no kwibagiza kugira ngo bibagize ibyo bigabiro uzicyo abapadiri bakoze bagiye bahashyira za kiliziya ibyo bigabiro bakabitema bakibagirana ibyo bigabiro ahantu ushobora kubisanga ubu ngubu ni Nyamasheke kuri paruwasi ya Nyamasheke kubera ko Musinga yumvikanye n'abapadiri bashaka kubaka atari ko muzibuke ibigabiro byari muzabikomeza
yego
barabikomeza ugeze i Nyamasheke urabibona nagezeyo ubwo mperuka mu Rwanda hashize imyaka itatu ibyo bigabiro birahari nicyo cyonyine bisigaye byerekana yuko Rwahugiri yatuye mu Rwanda uretse inzandiko zanditswe nyine nabyo ni ikimenyetso ubwabyo ni urwibutso ariko rutarimo akababaro ariko wenda ushobora kuvuga ati ushobora kwibaza ati uhageze uravuga ati donko hari ingangurarugo bamubyiniraga mu gitondo bavuzaga ingoma bikagutera gutekereza ibyo rero icyo nacyo ni icyabagaho ushobora kwibagiza na bene ibyo nabyo ushobora kubyibagiza ariko ku byo bavugaga by'ingingo nkuru urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ziriho ikintu gikomeye cyane nicyo maze kuvuga mu kanya amahano yarabaye kubera ko leta yishe abaturage igomba kurinda ikibazo si ahangaha ni uko yishe Abatutsi ariko leta ishobora kwica n'abandi iyo mvuga leta sivuga leta y'u Rwanda iri ubu cyangwa iki kuko leta ubwayo itekereza kuzahoraho uko amasekuru akurikirana ahangaha enda nakoresha ijambo Padiri Kagame yakundaga gusobanura gutandukanya iyo yita leta na kavumenti mu gatabo yanditse keza cyane leta ni ikintu gihoraho leta y'u Rwanda ni ukuva kuri Rwabugiri kugeza ubu mbambe kuva kuri Ruganzu kugeza ubu leta y'u Burundi ni ukuva kuri Nterushatsi kugeza ubu iyo ni leta nkurikije ibyo ko Kagame yasobanuye ayo magambo kandi yabisobanuye neza
kandi kazakomeza ikabaho
naho kavumenti kavumenti ni uko za guverinoma zigenda zishimbukana ndetse ari nazo nk'iyo twavuga iheruka niyo yakoze ariya mahano
yego
ni kavumenti yakoze ayo mahano ubu rero gushyiraho izo nzibutso ni nk'ikimenyetso cy'uko kavumenti iri wa mugani ijya kuva muri 1994 interuro ifite ni uko leta igiye kongera noneho ikagarura cya gihango yari ifitanye n'abaturage kuva kera ikabarinda kandi kugira ngo ibarinde noneho ni ukwibutsa amahano yabaye
kugira ngo atazongera kubaho
kugira ngo ayo mahano atazongera kubaho n'ukundi kugira ngo yigishe n'abaturage n'abana mu mashuri kuko kubaho ari ukubana ku Rwanda ari urwabo nibo barusagasira ukazahora nk'uko abanyarwanda babivuga kuko u Rwanda igihugu gitekereza ko kizahoraho iteka ibyago cyagira
reka nibutse abatwumva ko turimo tuganira na Professor Dr. Josias Semujanga ni mwarimu muri kaminuza y'i Montréal Université de Montréal muri Canada turaganira rero kucyo urwibutso rugaragaza icyo urwibutso rugamije duhereye ku nzibutso za genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 Professor ubundi iki kiganiro rero ntabwo ari cyawe nanjye twenyine gusa ahubwo ni cyabanywanya ibijwi rya America mukaba arimo mwiganirira nagira ngo nkuzanire babiri bategereje kuri telefone bamaze akanya bategereje turahera kuri Jean-Claude Ngoboka hanyuma tuze kugusha kuri Jean-Baptiste washyizeho kuri Facebook ko yitwa Rwanda ubgaraza kutubwira indi zina rye nyakuri hanyuma mbasabe kujya babaza utubazo tugufiye duhere kuri Ngoboka Jean-Claude Ngoboka we
karame
urahura komeye
muraho neza murakarama
yego bwira umutumirwa aho uherereye
ubwo nuko bisanzwe muravugana na ambasaderi Ngoboka Jean-Claude w'ijuri ya Amerika hano mu murenge wa Gashanda ni mu burasaza bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa ya mbere abandi umukozi w'ikiganiro muri isanga muri rusange kuriyo tutangamo ibitekerezo kandi tukungurana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko yateguwe muri uyu mwanya mwa mwatugeneye
oya Jean-Claude ntabwo uri umukozi w'ikiganiro muri isanga kubera ko ntabwo ari umurimo twaguhaye wo kuguhemba ahubwo we ni ukugikunda gusa tubyumvikane nuko baza akabazo kagufiya rero
nibyo koko nk'uko mwabigarutseho isanganyamatsiko yavugaga ko ku rwego rwo kuvuga ngo urwibutso rusobanuye iki nibyo koko muri ibihe turimo byo kwibuka by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ni ku nshuro ya 28 twari tumaze iminsi mu cyumweru cyahariwe kwibuka hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kikaba cyanashojwe nimugoroba ariko ya minsi 100 n'ubundi zakomeza kuzirikanwa ku banyarwanda muri rusange buriya rero icyo nashaka kugarukaho urwibutso ikintu ahanini rudusobanure by'umwihariko nk'urubyiruko muri rusange hari urubyiruko rushobora kuba rwaravutse nyuma y'uko jenoside iba
ariko se wagushije ku kabazo niko gusha ku kabazo nibyo bya twihuta nibyo byadufasha
ikibazo rero nari mfite ikibazo cyageraga kiti nashaka kubaza uprofeseri hari amagambo agumesha agenda agarukaho ariko ahanini nkasanga najya harimo inyunganizi nakuragamo by'umwihariko nk'umukozi w'iki kiganiro noneho ku rwibutso wenda hari amateka abahari kuri urwo rwibutso none hari nk'urwibutso ushaka gusanga ruhari ariko ugasanga imibiri yari irimo urwo rwibutso yarimuwe yajyanywe mu rundi rwibutso ese najyango mubaze urwo rwibutso wenda imibiri yakuwemo ubwo ni amateka agomba kugomeza gusigasirwa agomba kubaho
ye urakoze cyane ngoboka we
gusa ikindi nashaka kuvuga
reka hita gusubiza reka hita kubwira icyo bitekerezaho
akamaro rufitiye abanyarwanda muri kanya n'urubyiruko hari amateka dusanga tugasobanurirwa ndetse ari nabo tuhasanga babarushinzwe buri cyane umunsi ku munsi bagasobanura amateka y'abarusuye
ye urakoze cyane urakoze cyane rwose reka profesor se mujanga gusubiza profesor mwanya n'uwawe
ikibazo bajije kirumvikana ikibazo cy'ubwa nyuma ya genocide abantu bahambaga abo bashoboye uko babishoboye babo babonye bagahamba abantu babo yaho nyuma ya genocide hari umuntu kwari ugushaka kubaho nagezeyo muri 1995 bwa mbere ngera mu Rwanda icyo gihe icyo kibazo cyari kitaribazwa kubera ko ngudashinga ntabyimye na leta ubwayo na kavumenti yari igiyeho yari ikishakisha abantu bose bakishakisha bari mu byo bita shuguri iyo wabonaga umuntu wawe waramuhamba
iyo wagiraga amahirwe kubera ko n'ubu ngubu hari abo tutazi aho bari
uharabo tutarabone ni nyuma rero haza kujyaho nyine iyo politike cyangwa ubwo gutekereza ibyo rwibutso noneho biba ngombwa yuko abantu babo bagiye bahambwa hirya no hino babahuza kugira ngo bandike amateka ya jenoside kwandika amateka ya jenoside ni ukugira ngo abantu bajye bibuka bahuriye ahantu hamwe byo kuba ikintu cy'umuryango kiri ikintu cya rubanda kiri ikintu cya gavumenti kiri ikintu cya rubanda rwose hari abantu bapfushije abantu ari n'abandi batapfushije ariko bumve ko babashyire hamwe biruka urugero naguha ni ahantu nigeze kukubwira indirimbo ya Bonhomme ku mayaga bagombye kubakura ahantu hose babajyana ku rwibutso ruri ahantu hitwa Inyamiyaga hafi ya paruwasi Inyamiyaga hari abantu hari bashyize abantu bavuga ko hari abantu 189 icyo gihe bagira urwibutso runini icyo gihe amateka yandikwe abazagira ubushakashatsi kera n'abanyeshuri bajya kwiga amateka babimenye n'amazina y'abantu abahari ni ukugira ngo mbese jenoside ize ku kibazo kireba umuryango kireba umuntu kiri ikibazo cya rubanda kibizi ikibazo cya guverinoma
noneho rero kubera ko na jenoside ari icyaha ndengakamere kibasira inyoko muntu muri rusange niyo mpamvu n'isi yose igomba kubimenya igahura ibyibuka
cyane igomba kubimenya kuko jenoside twibutse ko iryo jambo ryatangiye gukoreshwa igihe yicaga abayahudi b'i Burayi ibihugu Hitler yabaga bicaga abayahudi ntacyaha bakoze kubara abayahudi ubwari ubwa mbere ku isi ibyo bintu bibaho niyo mpamvu jenoside si ubwicanyi busanzwe ni ukugira umugambi wo kumara abantu leta igira umugambi wo kumara igice cy'abaturage kandi nta kindi bakoze urete kwitwa ubwo bwoko mu Rwanda ho kubera ko gutandukanya umuntu n'umututsi ntibyoroshye bagombaga kubahana gushyiraho na identite kugira ngo igendane ufite imyaka 16 bakabyandika mu bwoko bwawe ni indengakamere kuko umuntu wese ku isi agira ubwoba iyo habaye jenoside mu gihugu ngo ibaze ikibazo ndetse leta ndimo yo yazabikora kuko ni ibintu bidasanzwe ubundi
nuko noneho rero duhamagare Jean Baptiste wiyise Rwanda Jean Baptiste we
yego
uraho neza ubundi si izina rya so na nyoko ni iri
Indagije Imana Jean Baptiste nkabandika Yonza Nyamirama
ni mu ntara y'Uburasirazuba
ni mu ntara y'Iburasirazuba.
No, ikibazo cyangwa se igitekerezo ariko kigufi.
Igitekerezo nge mfite. Nikimara gushyira hiri ya poste nabonye abantu komantari zabo zimwe na zimwe.
Yego.
Ngo rwibutso ngo ni ugukomeza ngo kuzura kaboze ngo ni ugukomeza kubiba inzangano.
Ibyo ngibyo tuvuge ni ahishakiye Aime wabyanditse ngo urwibutso ni ukuzura kaboze bikagarukana inzankano n'amacakubiri mu bantu. Eh.
Okay, ubwo wenda inondo bitekereza gutyo.
Yego.
Ariko nge icyo mvuga urwibutso nagari kuvuga ngo ni ukubiba inzankano ngo cyane ukuzura kaboze. Oya, niba haba ikintu cyiza cyaba n'ikibi kigomba kwibukwa.
Mhm.
Ari genocide rero ni amateka yacu nk'abanyarwanda. Niba ari ukusigasira ibimenyetso byagiye biyibaho ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ari kuzura kaboze. Biriya nta kidasanzwe kirimo, kimwe n'uko ibyiza wabyibuka. Njye nicyo nenda kuvuga, numva ko iryo jambo ari ijambo uwo muntu, iryo jambo ryabaye ribi cyane rwose.
Ndagushimiye Ndagije Imana.
Murakoze.
Ye, noneho duhamagare twagira Yezu hagati aho ngaho, kandi nibutse abaduteze amatwi kwihingiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro Murisanga, turaganira rero ku kamaro ko kwibuka, ku kamaro k'urwibutso, duhereye kuri iyi minsi, kuri imyaka 28 ishize genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda ibaye. Duhamagare twagira Imana. Twagira Imana we. Twagira Yezu na kumumbabari, ni Twagira Yezu. Twagira Yezu.
Muraho neza.
Uraho urakomeye.
Yego
yego.
Nugo nibyo koko, ni Marcel Twagira Yezu, tuvugana n'i Kigali hano kibagabaga mu Rwanda.
Yego.
Sike ikibazo kimwe n'igitekerezo.
Yego.
Reka mpere ku kibazo kugira ngo aze kuba ari gushaka igisubizo mu gihe gitanga igitekerezo.
Ye.
Iyi gahunda yo guhuza inzibutso musanga ko buri gace ahantu hashinguye abazize jenoside ko haba hari amateka yaho yihariye, bafite gahunda si ku buryo amateka abereye ahantu ku gasozi runaka atagomba kwigera sibangana mu gihe habayeho guhuza inzibutso. Aha ndakubwira nk'impamvu eshatu. Iwacu ni Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Busogo hari urwibutso rufite amateka yaho yihariye. Mu Kinigi naho hari urundi rwibutso naho hakaba amateka yaho yihariye. Ugasubira inyuma ukajya hariya kuri Rudaperi, kuri urwibutso rushyashya rwanashyinguwemo
mu mujyi. Kuri Rudaperi uvuga ni mu mujyi?
Kuri Rudaperi yo mu Ruhengeri. None ugasanga ubwo mu karere ka Musanze izo nzibutso eshatu, Busogo, Kinigi na Musanze, hari amateka ya buri gace yihariye. Nagize impungenge rero ziteye zitya. Ese ntabwo hashobora kubaho guhuza inzibutso ngo rubyo kugira ngo bazibungabunge neza, ugasanga amateka abereye Busogo aribagiranye cyangwa abereye Kinigi? Kuko urabyo ntibyabereye hano muri paruwasi ya Nyamata, ukareba Murambi, ukareba Bisesero, ukareba Nyange basenyerwaho kiriziya, ayo ni amateka makuka yihariye. Nuko kuri gahunda guhuza inzibutso bafite gahunda si ku buryo amateka n'ibimenyetso by'ahantu icyaha cyabereye jenoside yabereye ku buryo icyo kimenyetso kitazigera gisibangana.
Ye, noneho rero wavuze ku ngwa rufite n'agatekerezo.
Igitekerezo.
Ariko ko ugahine.
Ye, agatekerezo ndagahina.
Ye, kugira ngo duhe n'umwanya n'abandi.
Abo bantu bapfobya jenoside harimo n'abangaba nabonye nyine batanze komenti kuri poste. Abangaba ni ukujya turabareka, ntabwo umuntu waguteza ibimene by'amacuma by'ibicupa kuva muri 59 kugeza muri 94 ashobora kugutega ibicuma ngo biguhangayikishe. Kuva muri 59 ugenda mu bimene by'amacupa, ntabwo uyu munsi muri 2020 umuntu yagutega iby'ibicuma ngo biguhangayikishe. Yezu abazavuga. Ariko u Rwanda rurakataje mu iterambere.
None se ahubwo nyine usibye ibyo ngibyo uvuga ngo bazakomeza bavuge, n'ibi ngibi ariko tuba turi gufatanya kugira ngo dusobanukirwe nabyo ni uburyo bwo kubafasha kumva.
Nabyo ni uburyo bwo kubafasha kumva,
ariko nkanga usanga umuntu aje yashizeho poste nani yashizeho comment yavuzibi ntabwo abantu bafite imyumvire yabo hari abantu batarabona ko hari aho u Rwanda rwahuye naho rugeze kuko impamvu bivuga muri jenoside zabayeho ku isi iyo mu Rwanda yonyine niyo ifite umwihariko w'akataraboneka jenoside yakozwe n'abanyarwanda ubwabo bavuga ururimi rumwe igasubira inyuma igahagarikwa n'ubundi minsi n'abanyarwanda ubwabo nanone ni ukuvuga ngo turakomeye kandi kwiteza imbere nibyo by'ingenzi murakoze
twagira Yezu urakoze nawe
yego
professor
ikibazo cya twagira Yezu rero ubwacyo ni ikibazo gisanzwe ni ikibazo kireba na n'uko rwibutso ibyo naho bivuga ko kwibuka iteka bijyana n'agahinda bijyana n'akababaro bijyana n'ishavu y'uko ibintu byabaye bitari kwiye kubaho ibyo ni ibisanzwe niyo yewe na ziriya ndirimbo twavugaga byose babivuze yuko n'umukunzi wawe mutatandukana aha rero noneho ni abantu bapfuye bazira yuko babise ko ari abatutsi ibyo rero ni agahinda kumvikana ibyo kuvuga ngo guhuza inzibutso ibyo ni byo kugira ngo mu cyongereza babyita management ya government kuko nta mikoro iyo babahuje hamwe bandika abantu buriya amazina yose azajyaho nicyo kibonde kigamijwe naho batarayashyira nuko kugira ngo kuko iyo bishyize hamwe byoroha gushaka amikoro yo kuzibungabunga ni nacyo gituma ubu bashyizeho enye ku isi bazajye muri UNESCO babone n'uburyo bazazibungabunga ndagerageza kumva imikorere ya kavumenti irivuye kugira ngo igarure cya gihango cya kera tutibagiwe ko nubwo haba urwibutso rumwe runini rukavuga icyo ruba ruvuga ni uko leta kavumenti ivuniti kuvubu na kavumenti zirakurikira tukwiye kugarura igihango leta u Rwanda bigirana n'abanyarwanda ni ukubarinda uwisha amategeko akaba ari buhane icya kabiri kandi gikomeye nkuva Twagirayezu yavugaga ni nkaho hari undi uzabikora ibyo kureba ibya management uwatarimo ni igihango kireba abantu bose kuko leta zirazivaho ariko leta kuko guverinoma zivaho ariko leta igumaho leta ni iki leta ni u Rwanda n'abanyarwanda n'abakera bakoze ayo mahano n'abari ubu n'abazavuka nuko ni sheme y'abantu bose be n'uruhererekane icyo ni cyo ndumva cyane cyane icyo twagarukaho twatsimbararaho n'urwibutso urwibutso ni ukuvuga ngo tugaruke kuri icyo gihango cya leta n'abanyarwanda u Rwanda n'abanyarwanda noneho tubihanire twese icyo gituma zigishwa mu mashuri noneho hari abundi bavuze ati hari ababipfobya hari ababivuga nabi hari abavuga ngo nibyo muri aya magambo mu nkoranyamagambo nigeze kuvuga hari ukwibagiza no kwiyibagiza ikintu no kwibagizwa ikintu ariko icyo dushinzwe hano ngira ngo ijwi rya Amerika nandi rwanyu mumpamagara nk'umushakashatsi nabo turimo tuganira ni ukwibutsa no kwiyibutsa uko byagenze kubera iki kugira ngo jenoside itazongera kubaho itubyibagirwa akantu gatoya nshatse kugaruka kuri ku byo Twagirayezu avuza mbabagiye gakwiye gushyiraho komenti avuga ibintu byo 59 guhoraho zaba abandi mu kwibuka rero buriya cyane cyane iyo hari ibintu nk'ibi byo kwibuka jenoside yakorewe igice cy'abantu hano jenoside y'abatutsi iburayi jenoside y'abayahudi buriya twibuke yuko kwibuka harimo ibintu bibiri ushobora kwibuka ugashyiraho urwibutso kugira ngo amahano y'abaye atazongera kubaho ushobora no kwibuka ugahera mu kababaro ukavuga uti ababikoze ndabazi n'ababakomokaho n'aho baturuka Ibyo rero ni guhera mu gahinda ibyo ni ugushaka ko amateka yabaye ahinduka amateka ntahinduka ahubwo uhindura ushobora gukora kugira ngo igihe kiri imbere mu Rwanda bakwiye bakoresha ijambo ry'ibyiza ngo ejo hazaza bakanongeraho ejo heza hazaza ni ukwifuza yuko ayo mahano atazagaruka icyo gihe rero iyo ushaka ko amahano atazagaruka uriya uvuga ariya magambo y'amateshwa uramwibutsa kuko nicyo urwibutso ruvuga uramwibutsa ukamubuza kwiyibagiza ukamubuza n'abandi bamwibagiza niyo ntunze icyo kintu umuntu ashinzwe nkeka ko ari aho nabigaruye
yego ni profeseur
doktor kandi gato nashaka kongeraho ntarakibagirwa
yego
twagira Yezu yibutse ko hari filime na niba atarayibonye azayirore yitwa Le Juste
ariko yo nirebana na jenoside yakorewe abajuifu abayahudi
yari ku banyarwanda ndakubwira amazina atatu berekanye ikarongi umugore witwa ndamutumura umugore witwa Josephine Dusabimana ukuntu barimo bica muri Karongi hariya ku Kibuye we yagize uburyo agenda ahisha abantu uburyo yakodeshaga amato akabajyana ku ijwi undi ni uwitwa Forward Karuhije w'inyamabuye hariya muri Gitarama ubwo bamaraga abantu yacukuye indaki ahishamo abantu bagahumeka ku manywa nijoro bagasohoka bakajya mu muhanda bakagaruka nka saa kumi n'imwe
saa kumi n'imwe mu gitondo
amato igisimba w'i Kigali baramuka iyo rero iroye ni ukuvuga ko muri abo bantu bagize ubwoba bakica cyangwa abandi akaza ibikoko hari iyo jambo Registe rikoreshwa n'abayahudi kubera ko mu mitekerereze yabo ko hazahoraho abakiranutsi bakeya bazakora bakora neza kugira ngo abantu babeho icyo bisobanuye nk'abo bantu bonyine ni bake cyane hari n'abandi barabavuga ariko abo bonyine baguha icyizere kuko icyo dushaka ni icyizere cy'uko bitazongera kubaho nk'iyo filime yayireba byamufasha kuko yakorewe no mu Rwanda
reka twizere yuko abyumvise azayishaka filime yitwa Le Juste
pesa
Professeur Dr Josias Semujanga ni mwarimu muri kaminuza y'i Montréal Université de Montréal muri Canada niwe turimo tuganira kuri iki kintu cy'urwibutso n'icyo rufasha ambese akamaro k'urwibutso kuri telefone dufite Elias ndi kumwe nayo na Sabimana Daniel duhere ku munywanyi w'ijwi rya Amerika ndi kumwe nayo hanyuma Sabimana nawe abiyihanganye ntabwo tumwibagirwa ndi kumwe nayo urahura komeye
muraho neza Toma ndakomeye ndashima Imana
haleluya nuko bwira umutumirwa uherereye
mbanze kuramutsa professeur docteur professeur kubona yemeye kuza kutanga ibitekerezo ku bya Amerika
urakoze nawe
hanyuma jewe ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Kayanza aho bita muri komine Kabarore
ndahabona
yego hanyuma akabazo ni nka tubiri nagombe kubaza nyakubahwa professeur
komeza
ni ukuvuga mbe ko bagombe bininjize urugwibutso muri UNESCO muri ya muco UNESCO yashami ryo mu muryana sozini hari ikintu byoba byimirije gufasha u Rwanda hari akunguka u Rwanda ruzahungukera
cya kabiri
nacyo mbona nshaka kuvuga mbega ubu ko mbona buri mwaka bama bibuka bariya baturutsi bashoboye bishwe kiriya gihe ni ukuri ya jenoside sindabishyigikiye kandi ariya nama yakozwe mu Rwanda mbere bituma n'isi yose imera nk'ihungabanya muri ariya mezi makeya none ubu ko baguma bakibuka buri mwaka twahirizo hapa biteka bituma inzangano ziba hagati y'abariko barapuka ubugato nsanga habaye kutihora mu bihe bizoza tutazi igihe. Murakoze kubaza twanze twarumva.
Ye urakoze cyane, ndi kumwe nayo Professor buretse kumusubiza tubanze duhi ijambo na Nsabimana Daniel nawe noneho zo kubasubiriza rimwe. Kandi nibutse yuko yingiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nsabimana we.
Karame bwana Toma.
Urahura komeye.
Uraho neza.
Yego ndakomeye. Nuko none se
nyinshi bwana Toma.
Yego minsi myinshi ariko reka twe kwiganirira. Ture kuko ni ikiganiro cy'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, ntabwo ari cyawe nanjye twenyine, ahubwo bwira umutumirwa wawe uherereye hanyuma uhita ugusha ku ngingo.
Okay, murakoze cyane. Herereye mu Burengerazuba bw'u Rwanda y'Amashiki Ruharambuga. So ndagira ngo mbanze nshimire Professor, ni ukuri aduhaye ubusobanuro bwiza kandi bunejeje pe.
Ariko ubusobanuro ni ijambo ry'ikinyarwanda ko kwenye nakuze numva bavuga ibisobanuro, igisobanuro, ubusobanuro bivuga iki? Komereza ikomereza igitekerezo cyawe.
Ariko bwana Toma, ikinyarwanda nyine ni uko giteye.
Uyu bwoko bw'ubushaka gupfobya ni ubusobanuro buriya buri aho ngaho budafite, niko mbyumva. Ikomereza rata.
Arakoze cyane, nagira nshime Profeseri waje kudusobanurira. Ariko nanjye ndaza ndunga mu byiwe rwose, nkatwe dutuye mu Rwanda twamenye ibyiza by'inzibutso. Inzibutso rwose ni ingirakamaro, zibika amateka, bashaka no guhakana no gupfobya bazaze barebe rwose. So njye negereye ahantu hari urwibutso, urwibutso rero rugiye gushyirwa muri UNESCO. Rwosanga ni ibikorwa byateguwe kandi bibungabunzwe, usanga ku buryo amateka atazapfa kwibagirana.
Ubwo urashaka kuvuga uruhe se? Urashaka kuvuga uruhe? Urwo wegereye
urwibutso rwahitwa igashira bwoba muri Nyamasheke nimba mwabisimba.
Narwo se baza u Rwanda rurasaba ko rujya muri UNESCO?
Neza cyane pe, kuko inzibutso zindi zari zihari zari ziruturanye, bagiye bazegeranya imibiri igakusanyirizwa muri urwo rwibutso. So ni muri gahunda ya Leta nyine ifite yo kwagura inzibutso bikaba nkeya mu gihugu. Birangiye rwose, ni byiza pe, ni byiza, bizatuma nkatwe urubyiruko tutari tuzi amateka twibonera ibihamya kandi tukanabisura tukamenya amateka yaranze igihugu cyacu.
Ye Nsabima urakoze.
Koze bwana Tuma.
Yego Ijwi rya Amerika. Noneho rero Professor Semujanga, umwanya ni uwawe.
Ibibazo abajije umugabo w'ikabarore mu Kayanza niwe agize izina rya Rimuta
yitwa ndi kumwe nayo Elias.
Ndi kumwe nayo abajije ikibazo kamwe n'akabazo koroshye, ikibazo cya UNESCO. UNESCO ishinzwe uburezi n'umuco ku isi, yashyizweho nibutse ko yashyizweho ibigo byinshi bya za Loni buriya byashyizweho nyuma ya 1945 niho Loni yashyizweho, nayo ubwabo yashyizweho kugira ngo jenoside izatongera kubaho. Ni nayo yashyizeho amategeko yose menshi yuko ibihugu bikwiye gukora bikarwanya jenoside. Icyo ni ikindi kibazo kuki mu Rwanda yabaye kandi amategeko yari ahari. Ariko UNESCO ishinga umuco ku isi yose. Hari ibintu rero kubera za Leta ikintu gihugu gifite cy'umwihariko cyangwa izo rwibutso bakarugira, tuvuge nk'igihugu cy'u Burundi bashyizeho yuko biba byo kuvuza ingoma ko biba umurage w'isi yose. Nubwo abatambira ingoma bavuza ingoma b'Abarundi babikora neza, n'Abanyarwanda babikoraga, n'abandi Banyafurika benshi bashobora kuvuza ingoma, ariko basanze iz'Abarundi ari umwihariko. Icyo gihe uti Urundi bukuramo iki inyungu yihe? Inyungu ni uko Urundi ni igihugu mu bindi ku isi, iyo uzanye akarusho nawe bakuboneraho ko wakoze neza ni byiza, urabyishimira, nta yindi nyungu irenze iyo nkeka. Mu Rwanda naho icyo gihe baguha n'ubundi kuroba nubwo ari make muri MESCO yo kugira ngo izo ngoma zizakomeze na genocide rero nubwo ari ikintu cyakozwe n'abantu kuko genocide ntikorwa n'inyamaswa na kinyamaswa cyangwa n'abantu babaye inyuma nayo rero ugomba kuyibuka kumenya ko abantu bashobora kuvuza ingoma bakatamba bakabitangaza ariko ija kica cyangwa n'abantu ni ukuvuga ni ukugira ngo u Rwanda n'amahanga ku isi bongere bafate ibyo bari baravuze mbere muri 1944 ko jenoside itazongera kubaho kandi irongera ibaho ni ukurwana ukugerageza
ariko rero profesor ndakeka ashobora kuba yanatekereje ku rwego nabyita rw'imari mu magambo make hari inyungu mu rwego rw'imari u Rwanda rushobora UNESCO iramutse koko yemeye ko ziriya nzibutso ziba umurage w'isi yose hari inyungu u Rwanda rwabikura mu rwego rw'imari
ntabwo ari u Rwanda ubwaryo ahubwo ni ibihugu byose byo ku isi kuko icyo gihe izo nzibutso ziba zibaye iz'isi yose leta rero bambi icyo gihe UNESCO itanga amafaranga yo kugira ngo bazibungabunge nk'uko ziriya ngoma z'i Burundi nazo bashobora gutanga amafaranga bikenewe ko bazibungabunga ariko mu buryo si inyungu yo kuvuga ngo igihugu cyungukiramo muri ibi by'imari ni ikintu kiri hejuru cyane ni ukuvuga ati ni ikintu kitureba twese noneho dushaka amikoro kugira ngo icyo kintu kitazibagirana
hanyuma nanone nkunganiye ahandi hantu UNESCO nyine mu byishinzwe harimo umuco ariko harimo n'uburezi ni ukuvuga ngo bigiye ikintu kigiye mu muco nako ikintu kigiye mu murage w'isi yose ni ukuvuga ko n'isi yose mu by'ukuri ibifite inshingano zo kukigira
ikanakivuga ku buryo nk'ubu hari abana babino muri Canada bava muri Amerika bava hano ku isi yose bakajya kureba Auschwitz aho abayahudi bashiriye muri Poland ibigo bimwe icyo gihe bibaho kubera ko bikorwa ni muri ubwo buryo imiswi ifasha yongeye gushyiraho ariko ikindi akandi kabazo kavuga ati se guhora babyibuka ntabwo byatuma abantu bongera kuzasubiranamo kera ahangaha yabajije ibibazo bibiri eske kwibuka twibuke cyangwa twiyibagize kuko nibutse mu ntandaro y'amagambo mu ntero y'amagambo nibutse ko kwibuka harimo kwibutsa harimo kwiyibutsa harimo kwiyibagiza harimo kwibagirwa ibyo rero byagiye nko kuvuga ngo twibagirwe dutangire bushya ibyo rero mu kinyarwanda no mu kirundi bavuga ko niho kurimira ku rwiri cyangwa guhingira ku rwiri ntacyo wasarura niko jyewe nabisobanura ariko nongeye kukantu gatoya kuko yabajije ibibazo bikomeye sosiyete uko tuyibona ubu cyangwa yabayeho mu 1994 siko yahoze ko jyewe n'urugero mbwire kabarore yo aho ndahaje naho ngiye Burundi muri 1993 ariko uko abarundi bari bameze icyo gihe nuko batwakiraga nuko bayameze gute abo twari duturanye abo wanyuraga sosiyete yarahindutse ariko si ukuvuga ko izahora uko imeze ubu cyangwa akabaro jenoside yaduteye amagume yaduteye azahoraho igihe waba ugiye mu gahinda kadashira ari byo byabyina kubwiye ko kwibuka hari uburyo bwo guhora mu mateka yabaye kera ukayahoramo waba ko atazahinduka hari no kuvuga uti amateka yarabaye turwane tubintwaze kugira ngo ayo mateka atazagaruka tubyigishe urakoze kandi kunyibutsa ko UNESCO harimo n'umuco harimo kwigisha
yegoica
abana bacu ko nibaza n'abuzukuru nibo bazaba bahari twe tutagihari niyo nshingano y'abantu bakuru barera bato ni ukubigisha kubana kubaho kugira amahoro kugira ngo bazabyikorere ubwabo nibyo numva na kubwira
yego hari numunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook atakamaro kurwibutso n'ukwigisha abana ububi bw'icyaha cya genocide nuko Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turagana na Professeur Dr. Josias Semujanga mwarimu muri Université de Montréal muri Canada turaganira kubyo urwibutso hanyuma kuri telefone dufite Nishimwe Alexis Nishimwe we
Karame
urahura komeye
Karashimi Imana
Haleluya nuko ubwira umutumirwa aho uherereye
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge.
Gusha ku ngingo rero.
Ibibazo bitatu nshaka.
Yego. Yego.
Ejo mu gihe harimo hasozwa cyumweru cy'icyunamo. Minisitiri wa Minisiteri y'Ubumwe mu Rwanda Dr. Jean Damascene Bizimana ndetse na Perezida wa Sena Iyamuremye Auguste bavuze ko kandi biranakwiye ko hari abantu bakwiye kuzongerwa kuri ziriya ku nzibutso batigeze bashyirwa ngo bajye bibukwa nyine nk'abandi none ese no hanze ku nzibutso zo hanze aho bibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 naho niko bizagenda ikindi kibazo nagira ngo mbaze numvise ko hano ku rwibutso rwa Rebero basa nkaho batangiye kwibuka mu wa 2006 ese buriya
Rebero urashaka kuvuga hariya Nyarurama
hano ku rwibutso rw'intwari hano ikwirebero ku musozi wa Rebero
burya ni umusozi witwa Nyarurama sinzi impamvu bahise Rebero ntabwo zaba byaturutse ariko ubundi burya ni umusozi Nyarurama uraho ngaho nyine i Kigali
ko numvise ko kwibuka byatangiye mu 2006 buriya ntibyaba byarabaye bitinze cyane wenda
byababyumvise he niko nishimwe wabyumvise he ko numva bitinjiranamo neza n'ibisanzwe wabyumvise he
ndumva ariko numvise mu kiganiro
ubwo wabivuze hari ibeshye ntabwo byatangiye mu 2006
yego
byatangiye kera rwose muri za 1995
yego
ahubwo nanakwibukije muri 1995 nanjye nimba nibuka neza icyo gihe na vice president wa Uganda Kazibwe yaje mu Rwanda nawe yagiye aho ngaho Inyarurama mu byo kwibuka ntabwo yari mu 2006 nini kuhibukira byatangiye kera cyane
yego
urakomeza
ikindi cyari nk'igitekerezo kugira ngo nka radiyo Ijwi rya Amerika ifite abantu benshi tuyitega amatwi numvaga twabonye ko itangazamakuru nenge ryagiye rigira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu kya 1994 ese nk'umutumire mwatumiye ese babona itangazamakuru ho iyo mu mahanga rigira uruhe ruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside by'umwihariko aho ngaho bari murakoze
ye nawe urakoze cyane Professeur Semujanga mbere yuko kuko iminota ndabona igiye cyane iki kibazo kitaza kuducikana tutaza gucikanwa n'iki kibazo nanone umukunzi w'Ijwi rya Amerika witwa Nizeyimana Daniel yabajije atese buriya uretse mu Rwanda harahandi ku isi hubatse inzibutso kubakorewe genocide wigeze no gukomoza kuri Auschwitz nuko noneho rero utwo twose utwa Nishimwe Alexis nakangaka ka Nizeyimana bikomatanyiriza hamwe mu minota itatu dusigaranye mu minota itatu ine ubibabwire
icyo nagarukaho yenda ibyo bya minubumwe ministre Bizimana na senateri ya Muremyi bavuze na ndumva nta binyigikeretse sinumva ntabwo mbizi ntacyo nabivugaho icyo nagarukaho ni ikibazo cya kabiri kivuga kurwanya jenoside nakoze ku bintu kurwanya ingengabitekerezo twanditse ibitabo hano abanyamakuru ino barahaba hari n'abandi bagenda bagoreka ku mpamvu zitandukanye abandi si no kuyihakana ahubwo ni ukuyipfobya nta bindi byo twahoze tuvuga twibukiranya amagambo ni ukwibagiza ikibi ngibi ni uko bisubiza abantu mu gahinda kadashira cyangwa mu makimbirane ashira ku buryo ikiri cyane ahubwo ni uko basobanura jenoside yakozwe na gavumenti y'u Rwanda bakavuga ngo ni abatutsi n'abahutu bicanye cyangwa ngo ni abahutu bisha abatutsi nubwo interahamwe n'abisha abatutsi ariko bakoreshejwe na leta igikomezo gikomeye ni igihango leta itatira igihango n'abanyarwanda cyangwa n'abarundi cyangwa n'abandi icya kabiri yabazaga ibi byose byo gutekereza jenoside dukoresha n'ahantu no mu Rwanda n'ahandi byatangiye kuri jenoside yakorewe abayahudi muri 1945 kugera muri 1945 inzibutso zirahari rero urahari hose ahantu hose zirahari no muri amerika zirahari na hano muri canada zirahari hari mu jedororo cost zirahari nyinshi
no muri Polonye no muri Israeli
hose ahantu hose ku isi hose zirahari
hano muri Amerika Washington New York
Paris Bruxelles Vienne yewe no mu Budage ya Vienne ariho Hitler yavaga yahari n'abayahudi barahagarutse nagiye no kuyisura hashize imyaka 5 n'indi yo muri Berlin yahari kandi muri akubaza ko abayahudi bari barashize nuko zirahari zose kuko nicyo zibereyeho ni ukwigisha kugira ngo ayo mahano yabaye atazongera kubaho kandi ko umuntu wese abigira inshingano ye
hagati aho ngaho ibyerekeranye na jenoside ntabwo ari jenoside nyinshi zemewe ku isi niyo mpamvu hari abantu bibaza nimba hariho n'izindi nzibutso
ibyo nzibutso bihugu byinshi ushobora kwibuka ikintu cyatumye hapfa abantu benshi byumvaho hari n'inzibutso zireba intambara ubwazo ibyo by'i Burayi hari za mije dorageri na hano muri Canada irahari narwo ni urwibutso abantu bapfuye ari benshi ko mu ntambara ya kabiri y'isi nubwo batabivuga ariko hapfuye abantu bagera kuri 50 million
cyane cyane bo mu Burayi
y'iburayi hapfuye abantu benshi cyane ibintu byinshi ibyo nabyo urwibutso nk'ibindi hariya muri yandaki yaho inkotanyi zari ziri hariya kuri CND nabwo ibyazo ni urwibutso ahantu bari bari ameza angahe babarasa hirya no hino hari amateka yaho narwo ni urwibutso urwibutso ni ijambo rinini cyane ntabwo ari urwibutso si urwa jenoside gusa aha ni uko twavuze urwa jenoside nabyo ndetse nitangira ngira niho twasoreza ni uko ijambo urwibutso rireba ibintu byinshi rireba imibanire y'abantu babiri benshi igihugu n'abaturage ariko byose urwibutso kwibuka yewe no mu ndimi z'amahanga ni uko haba harimo agahinda haba harimo ishavu iyo rero yuka jenoside yabaye cyangwa ibyo by'intambara ni ukugira ngo bitazasubira kugira ngo abaturage bariho n'abazavuka babigire umugambi wabo wo kurwanira amahoro
hanyuma na leta yongere muri cya gihango cyayo n'abaturage bayo
cyane ikirwanire ariko leta yonyine ntiyabishobora byonyine abaturage batagiye muri uwo mugambi ni nacyo gituma kwigisha ari ikintu gikomeye cyane
kandi ntabwo wakwigisha ibyo utibuka nawe ubwawe utazi Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu, nahaduhiniye iki kiganiro. Twaganiraga na Professeur Dr. Josias Semujanga, ni mwarimu muri Kaminuza y'i Montréal, Université de Montréal muri Canada. Twaganiraga ku rwibutso. Professeur, ndagushimiye cyane rwose, ukomeze ugira